Ibambe lapho, ibambe lapho. Ngithanda masifika khona kufilosofi. Nikhuluma noJuluka, uShebula Nkunzi emhlophe, isigcebhezana umlungu omnyama, icebo lika Vingsheng. Ngishingane zingangicela ukhisi noma ngihamba nonina. Ocupha isikhala mfoko aphontshika ngoba ushipho na poison, owabulala intethe nentithwana. Umthondo omuhle, ozala abafana namantombazana, uBotcha Botcha Mthambo wenyembezi, uMafumbe Fobela, uKhatcha ka George Bush. Bese ngishiloke ukuthi ozala abafana namantombazana. Nikhuluma nayo ke on TikTok, abafana abancane bazama impilo-ke nabo bashaye inamba basopa lapho bese ngishilo tanki imali tanki impilo asibonge shatri.
You are now listening to Killer Sessions Volume 8, mixed and compiled by my boy, Authentic Soul. Shaya Baba, Shaya!
intentions. This is your girl Leticia from Eden Park, and you are now listening to Killer Session mixed by Authentic Souls. Stay tuned and enjoy.